very bad. Now jump one of my comboni, Jaliso, alongside J1 Jereniso. Now Poppy J, let your feet fit it. Put it Nangakawala la pala uniform.
Nimueva zanga kuma kumbali mumani na ine. Nimueva zanga kuma kumbuyo mumani lumani. Aweta mungala bundo. Sumuzuwe la bundo. Aweta mungala bundo. Sumuzuwe la bundo. Meno ni mabozo.
Mabozo.
Ni mabozo. Ameno mafupae. Ni mabozo.
Imwe na njoka no difference. Onine na mwapanga na conference. Mupanga mabine no business. Ati Bobby na Daliso swatitik. Na nyimbo zeva chosa sisbonika. Na krupu pamoza wa swafunika. Go. Leta bifite.
Your body's on that from Genesis, you heard. We have flavor wreck.